ZWAP.com.
Banna, kariyaga pili yana laivalana. Hiyo banya kama baka bambend. Kambendra msadini waka, ukambendra mwuneni waka. Shuu wachanta. Hiyo banya kama baka bambend. Kambendra msadini waka, ukambendra mwuneni waka. Shuu wachanta. Yaka pili laivalana.
Vaivala mwena, vaivala. Mama.
Jago bonari zeni gemo, jaga mara barizen, mijolo ni yaga vazen. Ndole ni boto, jago bonari zeni gemo, jaga mara barizen, mijolo ni yaga vazen. Ndole ni boto, kamera, asire di traba jaga lele kamera. What's he really drop a jug at a lick of air? What's he really drop a jug at a lick of air? What's he really drop a jug at a lick of air? And it was a very drop a jug and cover sailing. And it was a very drop a jug and cover sailing. And it was a very drop a jug and cover sailing. And
it was a very drop a jug and cover sailing. Yaka pili lai valana.
Vai vala mwena, vai vala.
Hiyo vanya kama baka bambend. Kambendra msadini waka, ukambendra mwuneni waka. Shuu wachanta. Hiyo vanya kama baka bambend. Kambendra msadini waka, ukambendra mwuneni waka. Shuu wachanta. Shama babu chise, batile yubile batuwe. Bantwe den kaduchina ye. Naka wangwa kolo ikono statake mungwa yona. Jala kitibi wana wanlikana. Uba wanchastana. Bana, yaka pilu yana laivalana. Bana, kari yaka pilu yana laivalana.
ZWAP.com.